just sound so nice, guys. Kwako ni taji ficha, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hallelujah. Kwako niko salama, Bwana. Kiganjani mwako, mikononi mwako, yeah.